God dey the voice. Let me kid in the building.
The permanent chihuahua.
Be rocks.
Naifalu kungulo mpwanto we towa towa. The Rudy guy kima
ora. Life. Kaya paka na wako. Life. Kaya paka na wako. Vakwetu mapuresha vo akutunga vakatule mazubo. Yami mapuresha mi akulanda sopo ya kusanyisa. Vakwetu mapuresha vo akulanda shimotoka. Yami mapuresha mi akulanda vya kufala. Vike kwa samu kile na vya mi.
Yes, we na kusurubu kakuno. The permanent chihuahua. Emi Bakwetu wana kulinga vya mwene mwene. Wana kukatula mazua manene. Kuhuto chakusene kalupene. Chakulingi sabangu sute kutungene ngene. Upwana zaringwa kutwala kufualu. Bakwetu wakushinga nyekashipajalo. Wakuyanda ngeo mwea anjile lazalo. Kumwana kakea ndongo la ndulu la vindalo. Piricho poverty na kungununga. Kulomba chasweze ngwa kulomba na mungwa. Unongu kalinge nga chilio wekalunga. Naiki enyi pamova ngushinga. Wina kusurumu kakuno. The permanent chihuahua.
Emi
Kid.
Kaya paka na wako. Vakwetu mapuresha vo akutunga vakatule mazubo. Yami mapuresha mi akulanda sopo ya kusanyisa. Vakwetu mapuresha vo akulanda shimotoka. Yami mapuresha mi akulanda vya kufala.
Yes, I'm Northwestern Medicine.
Now,
the Rudy guy came over.
In Kenya,
I'm going to pick up Miriu.
Yes,
I'm going to wishing a Nikara Kuzao Kachao.
So
nice. I'm going to Tata Kalunda Kunao. But I'm going to go to Nango and the Salamunyao. I'm going to Mujisho Tajambuende.
Jambuende.
I'm going to go to China Rambuende. Yamika Kahutu Wako na Wande. Wakuzeneka hazuo na chimbonde. Wakwetu wako emesa mamilion. Yanuka kangu na kuivula msoni.
Yes.
Wakwetu wana mea mkukunda.
Hey.
Yamika angu na kuwana umazwanda.
Life.
Kapa spring mifato wato 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 wato.
Life. Kaya paka na wako. Wakwetu mapuresha wakutunga wakatule mazubo. Yami mapuresha mi akulanda sopo ya kusanyisa. Vakwetu mapuresha vo akulanda shimotoka. Yami mapuresha mi akulanda vya kufala. Vike kwa sabu kile na vya mi. Hiya kushingile ngana mi.
One woka yochini kengwa kumono. Sike popula kuchavuma. Josh K emuke sama nengu.
Emuke sama nengu.
Muliata kanjonja kukatendwa. Yono kushika Darubs M1 Katra TB Nation
Jeva Besti the manager.
The managers
maybe two captain wamu area.
Hey.
Managers Agai King K Mr. K Uncle Fiji
Shabe Boy
Wamimono Wamimono
Sam's Breakage.